DJ Denik.
Oh Lord, hey DJ Lighter.
Alumba ardhi akaumba mbingu, akaumba bara mwezi, kaumba nafsi akaumba wivu, akaumba na mapenzi. Na kukwacha sizani, siwezi jaribu, mana penzi kwa mzani umenizidi mahivu. Shika vima usukani, twende taratibu, baada ya tuta baby koleza gia. Eni tam tam kama pipi, na kuita sweetie. Arote rote, fundi kwenye kwichi kwichi. Shepo vipi, kama lote. Vite cheni shagiliti, sitaki chiti. Watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti. Wendo derema, msa kukwacha o.
Kapisa siwezi.
Hadithi kunja, hadithi njo, utamu kolea. Mwezenu kubali kukwaro, imeni nokea. Vision shuda kole iyo, unalo ambea. Mtaja kugwa makwa shako, kwa kutu ongeye. Ena mbwake nuda kitai, na mpati pahalali. Kwane itaga sukari, alamba ham. Na jena nilifunga nkasali, nikamuomba jalali. Tuepushe madhohari ya wanadamu. We mtamtam kama pipi, na kuta switi. Arote rote, fundi kwenye kwichi kwichi. Shepo vipi, kama lote. Vite cheni shagiliti, sitaki chiti. Watoke toke, kwenye moyo nimekupa siti. Bendo derema, msa kukwacha o.
Masaje, masaje, masaje.
Mwiza kuhu, kukwacha siwe.
DJ Denik,
nilikuwa wapi kwinjo wanadamu? Yani dunia kumbe tamu. Hivi nilikuwa wapi? Unanipatia mana, nilishangalia sana na kujikatia tamaa. Oh la la le, unavyonipatia mama najifia, ama umepania. Oh la la le. Baby you are my angel, mwenye raha za mwenzio. Oh my gosh, let me sing for you, let me sing for you. Oh my gosh,
moyo kakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetaratari na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai vai bui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number.
Baba kujivunia yeah. Yani kila kona umetimia, napenda manukato kinukia, ukinigusa ndo nazimia yeah. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe, uje nikubebe washangae, uchungu wakazae, tukicheza kuchi kuchi na hotare. Ninawe unagula pia wala unafito, chuchuza kunitoa majicho, hata uvegunia bado uko simple unapendeza. Shepu sinia kiuno kijiko, chumbani wanipa madiko diko, kifungua toki ya nini mafuriko. Meniweza kuma baby te amu. My baby, te amo. Te amo. Utamu wasali najilamba lamba tu, na kupoteza misizani ah. Twende Zanzibari kwenye marasha karafu, tukale na pweza forothani ah. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe, uje nikubebe washangae, kwenye uchungu wakazae, tukicheza kuchekuchi na hotae minawe. Kuma baby te amo.
DJ Denny.
Kajuchoko kodo, kini kodole. Kodo mkonyezo, mweza kena jileke. Chuzi na soto juu, lime nikolea. Nimbwa mbelea, chatuwa taline sogelea. Tupendane tuwe kati ya makumbusho. Kalezi jazo watu some. Mi wake wa ficha ye wangu wa ndoto. Kima soma so wasitone.
Kifuma ni ya poatu, poatu. Seme ni na mwanda fia poatu, poatu. Mina ngangani ya poatu, poatu. Nunisha jifia poatu, poatu. Chuma kwa chuma na mwaga chetu, poatu. Nisenu napewa weka tuwe, poatu. Chini kimona na pata kite, poatu. Uo uo uo, poatu. Hey, tama ni katongo zema la ya pele. Havo me
bumba.
Anitili eni mwata koloke akele. Above
bomba, bomba.
Hey, above
bomba, bomba.
Above
bomba, bomba.
Hey, wada
bomba, bomba.
Above
bomba, bomba.
www.pizzalighter.co.ke.
Hey, sherry baby mama sherry yo. Hanipa kazi moto mwenye kazi yo. Sana vete video, matezi ya yana nunda. Kuchebe kawa waigunga, pezi pepo la kimunga. Likichanga nyona numba, yeah.
Nakifuma ni ya poatu, poatu. Seme ni na mwanda fia poatu, poatu. Mina nganga ni ya poatu, poatu. Nunisha jifia poatu, poatu. Chuma kwa chuma na mwaga chetu, poatu. Nizenu napewa weka tuwe, poatu. Tini kimona na pata kite, poatu.
Shada, umenipa, umenipa.
Nachojua mapenzi sio rangi ya kinyonga, haibadiliki. Mapenzi majira saa ya ukutani, ukishaelewa ndo basi. Na wakati mwingine usishangae mbona ikwendangi sawa. Unayempenda napenda, simpenda sawa. Hata duniani kuna likamilika, so moyo wangu tulia he. Usione unaonewa, moyo wangu tulia he. Niliyempenda nkampa vyote, nkamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima
eh. Nitalewa
kama mapenzi amenilemea. Angalau nipate wakunistiri. I'm so broken. Ila dharani nitajifosi kucheka nisionekane mnyonge. Mwili unapanda joto, hakuna wakunipoza. Nabaki nalia kama mtoto, machozi hakuna wakunifuta. Na usidara uchumbi asubuhi, mana itaji lako kwa chai sukari. Ndivo livo ni chukulia, mwisho wa siku kani tema tema. Kama tango tango, siku mnyima nilimpa tango. For in love this weekend, weekend, love so weekend. Niliempenda nkampa vyote, nkamthamini tena, nikamwacha kaenda. Ama ni nyota kupenda sina, basi wacha nilewe.
Nitalewa,
talewa ntazima yeah.
Nitalewa
kama mapenzi amenilemea.
J. Danny.
Umenifunza mengi ambayo nilikuwa siyajui kwenye mapenzi, japo yalinipiga kwenzi, nikawa sihemi sipumui, kisa mapenzi. Mabakabaka ulioniachia hayana idadi, hata nikisema
sijazoea kubembelezwa unavondekeza bwana. Tupendane nikupe wana. Kina safari na Lola wakuite na wewe baba. Ni vingi tumepitia, matosi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila kwako sitoki, nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha.
Oh yeah.
Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha,
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, that you are my beautiful thing. Kupenzi lako mimi nimeloa, na kukunda my baby. Ooh, yeah.
Forever my baby, ah. Tofauti zetu tuziweke kando, ukinyacha tadaidi, ah. Baby, yo, yo. Milima na mabonde, ah. Nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako, ah. Minarudi kwako, baby. Jamani kupendwa
raha.
Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha. Hey, oh.
Jamani kupendwa raha.
Moja ni kusifiewe kama katuni mwendo au na kasoro. Na kawimbo ni kuimbie so kwa mafumbo kweli mwali ni mefolo. Shida ya upendo uko moyoni, natama ni konyeshe na uonekani. We maswiti ima hanibani, imependa kweso kuhafani. Mawa dali, dali switi, switi. Lemi dafani nani tu kwichi, kwichi. Kapo imesha nuga na twiti, twiti. Au tenova size ni fiti, fiti we. Akamu unainuka mama, unainama. Nyosha mugongo kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama. Kamu unakunja kidogo. Ah we, ah yeah, ah we baby. Ah we, ah, oh yeah. No, 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 ah, where, baby.
Kupe kifundo chamua, awe. Nana vya kupenda suna jua, awe. Vile uwezi kujisha ua. Akama chungo kata kama nyonga keua, awe. Makuta ni kupaka se. Kweza kunwele akilipsi na ulimi usije tengua. Binu kota munipate kwenye pete ni nase. Ni kupe yote sipingi. Eti napi medori. Ndori dori. Kwa yako migandisho makamu dori. Na dori dori. Mana mapenzi popota taiko kwa kore. Na dali, dali sweetie sweetie. Let me the funny nani do kwichi kwichi. Kapo imesha nuga na twiti twiti. Auja nova size ni fiti fiti we. Akamu unainuka mama, unainama. Nyosha mugongo kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama. Kamu unakunja kidogo. Ah we, ah yeah, ah we baby.
Kuna sapigwa changa la macho nikaona tapa tapa ini nivuke ngambo. Nikawa miwapesha kenya tamara boy. Nika insi hata mwaka usito boy. Mami panda boda anini tuka enjoy. Hata bila boda zuri wako huni boy, yeah. Wajuzo mapenzi wako ingitu. Ila lako nimetia fora. Tunali chinji ya buzi only me you. Kiyama kesho tapokea mola. Asa jeza, jeza. Onyeshe madini ya nipenda. Pinda, pinda paka chini. Baby jeza, jeza. Onyeshe madini ya sapinda.
Asa wanjo es. Benda, benda, po. Benda, benda, asa wanjo es. Benda, benda, po. Benda, benda, asa wanjo es. Benda, benda, po. Benda, benda, asa wanjo es. Benda, benda, po.
lako tabasam sam, ninongeza ham ham, penzi lako tam yangu tam tam tam, nani bongela jam jam, nandikwa na kalam, sao zimepita sasa yangu zam zam.
Baby nifanye ope na nikuzibue, ninaye ngova ni penzi muwe, yangu ni antena ishikirie, wenye madisha situsumbue.
Ate mimi napenda slow 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 slow, nipe kazi mwili ili zikero, a baby girl. Nakosa usingizi ya nipaka maju. Asa chesa, chesa, onesha madini. Asa pinda, pinda, pinda paka chini. Chesa, chesa, onesha madini baby pinda.
Asa wanjo wes, benda, benda po. Benda, benda asa wanjo wes, benda, benda po. Benda, benda asa wanjo wes.
Denik
wacha ni confess niko na test nimedunda CBD nikaona test mimi nataka ni mches so many drink they want bila chesa I cannot need chesa anasababisha juu ameweza kani mate mimi na meza akiboy chalmwambie sitamcheza na venye anakaa ku legalize na hiyo smile inafanya mina fantasize. Na cheka cheku sijali ni venyu meni nice. Mistari zangu kazi jaweza mitari vice. Napenda chali waka nairotu, chali maluku kaza lango na burale, chali kama bien na nviri, izo sahuti kejani ntasikia fiti, chali wa manjing na majong kama t-dat booty na meja giflani. Na venye ameunga kama oji raburu na accent kashafi. Mina sema chali waka nairotu, waka Nairotu, chali waka Nairotu, waka Nairotu, waka Nairotu.
Sana kanda tena nampanga kisha namkanda miziardi. Sana nipana tena nataka kisha namtuma gizani. Sana ni mada wango mavela misita Kenya. Bado naweka sije katekwa nda bakindenga yani nimekata. Ni wangu wa motisha. Naro inakonga sije nikakuwa wangu wa dhati. Ananiweka nanga. Naro inakonga sije nipakuwa serikali.
Ni wangu wa motisha. Naro inakonga sije nikakuwa. Ananiweka nanga. Naro inakonga sije nipakuwa serikali.
Sali waka Nairotu, waka Nairotu, sali waka Nairotu, waka Nairotu. Mina sema sali waka Nairotu, waka Nairotu, sali waka Nairotu, waka Nairotu.
Ele
mapesa na wakinona kona tuva wanafikiri nimetoka haba na ukinona kona nadia sana ipe wanafikiri nimetoka na ba na maheta mina waombea ba na mabloga mtoki kunongea ba na mafasi mina wabotea ba kuna watu wananipotezea ba usingizi mina kosaga studio mina keshaga wameni
DJ Danny.
Maji ya moto ya chumi karatasi bali ulona tu. Yani ni kumizana kumizana kutwa nafsi uweka na roho tu. Oh baby mie manza komoga kope kichwa narudisha ndani wala siwezi roga funja nazi kutwa adharani. Oh baby nye mapenzi mungu ya budawa niponye tufunge kiozi majirani chawa wasionye
ibasi ya pumilika kwenye letu pensi kubadili dili staki nkage ukatuta kwenye mapenzi
Lighter.
Na basi uhali gani?
Natunga wimbo, usikia yalo ndani. Nimekosa amani. Unasicheki. Cause I get the things on my own to know why you left me. Bila jawabu, napata chata. Tabaza mulangu fake. I say I get the things on my own to know why you left me. Bila sababu, napata chata.
Tusawa, tusawa, kama ni shi- nionyeshe watapagawa pagawa. Yani tuko fule kikosi onyamwezi wa dosi. Ya 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 Mr. Hennessy DJ Day Club you market 001. Ya 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 fanya hala hala zote tuko sawa wendo nachelewa. Yani full kujachi ya hadio mwagerazi. Sema awalete yeo walete dumejiko kikinuma. Awalete wewe walete wala wewe usiwe na numa. Awalete yeo walete tumejiko kikokie. Awalete yeo walete ayayayaya
basi walete walete wote simindo Kenyan boy niko na Sudi boy aya chocho kwa chocho mipaka yote waje wasokote ipepete walete aya
waje katalika kwenye meza yetu tumejasalika aya vichwa vimeharibika. Hapa full sheshe hakuna kuzima. Aya, aya.
Mika pombe, pombe.
Glass chest to gonge.
Vidonge,
ice, stim, stim, zibande. Fanya hala, hala. Sote tuko sawa. Wendo nachelewa. Yani full kujirusha leo.
Sema awalete, leo walete. Tumejiko kikinoma. Awalete, wewe walete. Wala wewe usiwe na noma. Awalete, leo walete.
Instagram at DJ Denik. That's DJ DENIK. Mixed Post Entertainment DJs.
DJ Light up on the yard.
Fever. Your body make me wanna shiver. I see your picture love a Twitter. Baby, you look so familiar.
When you wine in the club, turning around,
yeah, yeah.
Girl, you make your money count. You go make a bad man go to the bank. Yeah, empty account. Oh yeah, yeah, never leave me alone. Baby girl, never leave my life. Oh. Everywhere you go, anywhere you go. If you change, you go break my heart. Oh. Baby, oh, baby, oh. Would you ever consider me, baby, yo? I'm gonna change your life, yo, baby, yo.
Zaguru kundo, baby, bikuchange. Put me on your calendar.
Baby, love, you are my agenda.
I take you to Kigali, to Kule Wali, yeah.
I will show you my people. Dance with my people. I will show you my people.
I got you.
Don't let me down, boy, I got you. Don't let me down, boy, I got you. Oh yeah, yeah, yeah. Girl, you gon' shine every day. Every day, I gon' make you a day. I make you priority.
Where the check, what the jail, I'm a tea.
Early morning, I'll be your cover. This love will never be over. Your matter could be my struggle. I gon' show you
la vida loca. Put me on your calendar.
Baby, love, you are my agenda.
I take you to Kigali, to Kule Wali, yeah.
I go show you my people. Dance with my people. I go show you my people.
Don't let me down, don't let me down. Don't let me down, don't let me down.
Lighter!
Hatutaki story mob kama wale. Kitu tunadai tu ni mabale. Leta kisirani utapigwa bale. Tukikam nyinyi wote mona silence. Mia moja bado unadai balance. Ita wita piga order tuta finance. Chapa kitu itisha ingine bila woga. Leta lighter. si ya smoker. Leta maji, leta kitu ina mata. Tuendele ama tusi endele. Hapa ndani kweli kumba ah.
Leo ni leo.
Leo, 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 leo,
leo, leo.
Leo ni leo, kila mtu anawake. Izo lights bila switch nazi wake. Tipsy man, brother man, tunawai wan. Ngoma kali, ngoma moto kama fire. Leta lighter, she a smoker. Leta maji, leta kitu ina mata. Tuendele ama tusi endele.
DJ Rambo wanatoka siamba taka. Kuna bile mi ubonda adi wanagomba taa. Ya cheki, mindio zing, mindio papa. Mucha chimbi tisha doba na inakuwa banga. Na misa batari geze nena hit kama hama. Niko makamba tali na jicho ni nyamba tanya. Nazitoka kiwa kanda na nacheza firirinda eh. Kujina isna mamtoto. Wame imbitiva na unapenda fotomoto. Na kumbutula mjamo anadeni mchome kolo. Na zikishi mbitika nda mteka kimangoto. Na doba imenda shule utadhani taichi
ah. Mambo bize wanasaka tunye. Na sisi hapa tunasaka do. Wako bize wanasaka tunye. Na sisi hapa tunasaka do. Masi bounce, 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 bounce. Ongeza hewa tukacheze. Dance, 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 dance. Usiogope cheza na rende. Bounce, bounce,
bounce, bounce. Ongeza hewa tukacheze. Dance, 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 dance. Usiogope cheza na rende. Mtiriri imeweza mtaratara. Mkururu inataka wale wakamba. Mangoko wanataka tu waluya. Mi ni mluya, shata unajua.
In and out the bamboo forest. In and out the bamboo forest. In and out the bamboo forest. Who will be my partner?
Koko, koko, chocheze nupo. Mono, poli, alafu mkokoto. We ni model, ni kupige photo. Tuki maliza, ni kubariki mtoto.
Wako bize, wanasaka tunye. Na sisi hapa tunasaka do. Wako bize, wanasaka tunye. Na sisi hapa tunasaka do. Masi bounce, 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 bounce. Kukuza ewa,
kukuza ewa. DJ Lighter.
Kama feeling it. Kizungushe rang kama ringi. Tena mnispingi. Ni lazima bao la ushindi. Baby uki roli roli. Unagusaga go roli roli. Na baki siko hoi hoi. Baka naomba gam sorry sorry. Show me ulichopewa na baba. Turn me up ni baki kugogo gaga. Kwako mimpoli kama tembo pasaka. Kila mechi unashinda sina gama shaka. Yeah. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kende kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, ge, ge.
Abena venye nikiloga uti. Nikirudi tamte nikuta iti. Mana wana ona mini afaidi. Bakta baby nipe tena nazaidi.
Kilegeze kama feni ya kijinga. Kipambe kwa vicheni ya mahina. Bilangu wani kupandishe safina. Ubaki tu ni sapa madina.
Shomi ulichopewa na mama. Yes tani yo ni baki kugoko gaga. Kwako mpoli kajogo hapa saka. Kila mechi nina jina sina gama shaka.
Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kende kilege, kilegeze, kilege, kilegeze. Kiuno kilege, kilegeze, kilege, ge, ge, ge.
Tayari imekata center bolt.
Kile gesi
mara hombo mara lollipop.
Kile gesi
kama umetia futa la mganjo.
Kile gesi
kama samaki kwenye kikaango.
Kile gesi
tayari imekata center bolt.
Kile gesi
nipe hogo ama lollipop.
Kile gesi
mwage baby futa la mganjo.
Kile gesi
kama samaki kwenye kikaango.
Kile gesi.
Kile gesi.
Kile gesi.